kutamba, lakini kamba lichezo mbali na watoto wanaopenda kujigamba. Yeah, ni changamoto kwa vinabu na bachanja mliopo ndani fani. Kaa chini tafakari, kipi tunafanya wakongwe wa zamani. Wakubwa na watoto, wake kwa wakume ndani nyumba, say hello.
Hello.
Rusha mikono juu na tuimbe kwa furaha kwa pamoja, here we go.
Oh.
To the hip, to the hop, yo mambo swadakta, hakuna wakuzuia. HPC, DJP, Saucy P, kinabo tandika zuria. Ok, mpende ya kupendae, mbusu wa kupendae, tapeli achana nae. Chuna buzi, ehe, akitaka vingine mwambie, yo badai. Hey yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Big Lawi, piga makofi, yo Kanyigo, piga makofi, JT, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali. Uncle J, piga makofi, Masud Masud, piga makofi, Master T, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali.
Nasema piga makofi, piga makofi, kama wewe si mkolofi. Kwenye party hakuna uzushi, tunataka watu wacheshi. Tunajilusha kima njonjo, kileta fujo na tupwa selo. Stuka uendapo, tambua wapi ulipo, usije ukapata kichapo. Hii ni fani, usete utani, body school imelala kichwani. Na wasabahi kimala maskani, na wote waliopo mamtoni. Ni sasa kazi, panda jahazi, kama msanii milango ipo wazi. HBC walifunga kazi, J sasa kamwaga ladhi. Kwenye machozi, jasho na damu, Singo ni bongo, Dar es Salaam. Wakubwa na watoto wameipokea kwa nidhamu. Ni delemo na vifijo, yo piga makofi kama nguvu nazo. Ni simple X mzee wa ngano, hakuna noma mambo mswano.
Yo piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Sare Jabli, piga makofi, Ibon Malim, piga makofi, Yokim, piga makofi, na mana piga makofi tafadhali. DJ Kusaga, piga makofi, Fresh XC, piga makofi, Cool Mosi, piga makofi, na mana piga makofi tafadhali.
Ukurasa 27, wote mnajua kama fani imela
la.
Nani amesema kama fani haijala
la.
Mbishe mlete kwetu ili akiri ni bala
la.
Nisiwe tu sana hata mama mgine wa,
wa.
Tunajimwa mwa JX and Mr. Za
la.
Mshike mtumba mzuri cheza Nike Star Star
la.
Mida ikifika cheza mchezo kibaba
ba.
Fanya mrugu mecha kini usiache zana
na.
Mchezo kutofika siyo mzuri jama
ma.
Piga makofi shangiria ushindi kama
ma.
We mfalme toke meka mingi sana
na.
Dili mina J aka nyingi sasa
sa.
Nafaa kuitwa ba siyo tena kaka
ka.
Piga makofi tafadhali. And wave like you don't care. Kwenye pali mezuka kama zari ya kuna mjuba tanletea. Narudi fresh kwenye mstari, Mr. Zagi naendelea. Toka kati hule hadi wakati huu, chepi na chechelea.
Hey yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Ranking, piga makofi, Bon Love, piga makofi, Jordi Linga, piga makofi, na mana piga makofi tafadhali. Yangi Ilanea, piga makofi, DJ Eddie, piga makofi, FBC, piga makofi, na mana piga makofi tafadhali.